I don't do parties no more. Did you rats out with you rats? Cause the lady was a polish you call repay. My sister was a Zagaya square. Banga ya milione papa let. I wanna tell you a mahala kitinga let. See, would tell a one came in my head. But on the belle, whom I get a one at the Ratimuna, how you want to come. Ke ne ka patela sega go tsaya tshwetso. Ke ina tsela ka borekgo bo le boo. Ke a se buga selelo. Dijo ka fa di sego. Gate keledi tsa mona dikgaba. God knows I try, I pray. Modimo ntse o lebile. I'm a celebrity, but I'm still stuck on the same level. Mari di pina tsa mi di lela kongwe le ho. Ke 10 at 27, mari ga ke se ke nyale ga se gore ke a itira. Ke leka go tshutaganya botshelo ba pala, oh Lord, oh God. Ke santse ke batala le sekgwa sa metsi se se ka nthatang pila pila. I need your blessing back home. I'm hungry for success. Unkhandi khaba my enemies. I'm hungry for success. God knows I try, I pray. Uri muntu libi.